Lanzimi, ndiyo mimi.
Vile inago, inago zain flani. Archive hii, hii ni kitu ya zamani. Hizi flow, hizi brain, the design na tamani. Mini hybrid, haena kuna flavor, sikulange vile mi. I'm addicted to bicycle, saddle, ride, ride on a bicycle. Bicycle, ride on a bicycle, saddle, ride, ride. Eti vile inago, inago zain flani. Archive hii, hii ni kitu ya zamani. Hizi flow, hizi brain, the design na tamani. Mini hybrid, haena kuna flavor, sikulange vile mi. I'm addicted to bicycle, saddle, ride, ride on a bicycle. Bicycle, ride on a bicycle, saddle, ride, ride on a bicycle.
Nazi kemba bila use case, nimefika gym, ninapiga body fitness walai. Huku haga zote ziko polish, round round kama mitungi za Ken Poli. Na kuna zenye zimetingwa display, boy child kwa iko scotch, niko discipline jo. Nisha piga stretch ani outfit ya leo. Nisha lipa ganji so nanzi ya leo. Pinga meginator sayni full motivation. Na piga set zote na maliza niki mention. Na piga this side na unja na his side. Kuna vile nime fall in love na his session. Vile inago, inago zain flani. Archive hii, hii ni kitu ya zamani. Hizi flow, hizi brain, the design na tamani. Mini hybrid, haena kuna flavor, sikulange vile mi. I'm addicted to bicycle, saddle, ride, ride on a bicycle. Bicycle, ride on a bicycle, saddle, ride, ride. Eti vile inago, inago zain flani. Archive hii, hii ni kitu ya zamani. Hizi flow, hizi brain, the design na tamani. Mini hybrid, haena kuna flavor, sikulange vile mi. I'm addicted to bicycle, saddle, ride, ride on a bicycle. Bicycle, ride on a bicycle, saddle, ride, ride on a bicycle.
So leo ni kukonfess, napenda uki swing left na right. There is a skill una possess, it's you to confirm if you'll come tonight. Umefanya keja ni oshe, don't you manage anxiety, I'll play some dat. Bola hii baby girl usikose, nataka uilete na somboli wanarat. Napenda you are right, june kanyaga na hype. Pesna beba vitu nzito wakitha ni mini lightweight. Disappointment sikitu nimezoea. Najegi zime gronika umeka mbolea. Vile inago, inago zain flani atari. Uliza demi yako anajua mini nani. Naituwa gadadi nikipewa hiyo mali. Ride yake safi na leo.
Vile inago, inago zain flani. Archive hii, hii ni kitu ya zamani. Hizi flow, hizi brain, the design na tamani. Mini hybrid, haena kuna flavor, sikulange vile mi. I'm addicted to bicycle, saddle, ride, ride on a bicycle. Bicycle, ride on a bicycle, saddle, ride, ride. Eti vile inago, inago zain flani. Archive hii, hii ni kitu ya zamani. Hizi flow, hizi brain, the design na tamani. Mini hybrid, haena kuna flavor, sikulange vile mi. I'm addicted to bicycle,